Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Dhugaysiyaal durfeela ka dhawaada warkada hormarsan qodobada dhugaysiyaal ka dheegi doontaan way baa ku mid ah. Dawladda Soomaali oo todobaadkan fasaxayta duulimaadyada gudo ee dalka. Dawladda Jabuuti oo gurmad hadheer sidii dad u saamay fatahaado wabiga Shabeelaha. Dadal ka aragay calaamado cudurka coronavirus oo akabada haya deegaanada galmudugga Imaraad koo ku hadalay qorsho ee Israa'iil aan ka darahayta daanta galbeeda booliskii banaanbaxyaalka dhirfanga oo la ka aragay jididka wing ee Mareykanka isoo soo kala taram oo gotosis lan la rooraya
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah anda dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi Warsan Media Network
Dhornama dhugun sidiyal asning ee u taaragdan iyo ka eedanta kooda balalixa sanadka 2020ka aan soo baxayna dhugun sidiyal qodobadii warka dhornamaadana ka dhawaada yogi officeanga kabalawno dawladda federaalka Soomaaliya todobaadkan fasaxayta guud ahaan duulimaadyada gudo war ha ku baahay dawladda iyo waybal iyo la ka sheegay gaar ahaan wasaaradda gaadiidka ee dowlowka hawada Soomaaliya antiree dan bilaawdo doonto duulimaadyada maxalliga ee todobaadkan gudashe ihaani hore lankarojis wa lankarojis sababa la xariiro cudurka coronavirus langara oo iyo weel dhadan sida la sheegay saraakiil la laantahay ee dareerka agency-yado in masuuliyiinta shirkado diyaarado iyo way booyo askar ahayn intii la ka dhagama amar la xariiray koorseedow ka gufitum isagaal oo hore la hansaari amaradan laskarahi iyo way ba kumid aha intii rakaabka iyo shaqaalo diyaarada hiridan qalabka la ka waa lanka tar galay intii la hirada afka ama ganfuur hirka isanka gacmo intii la galada ee galoofis isaas oo kala ee intii la nadiifi gacmo salan ku horseeda cudurka coronavirus dawladda Soomaaliya 29kii bilii Maarsa way baayay si kumil gaar ah aan roojiday duulimaadyada dalka gudashee salan xakamayay faafitaanka cudurka coronavirus xilligaas oo kiisaskan ka horeeya ee cudurka COVID-19 la ka heli deegaanada Soomaaliya deegaanada galmudugga way ba ka sii kordhay tirada dadka la ka aragay calaamado cudurka coronavirus sidii sheegtay wasaaradda caafimaadka galmudugga way ba ilaa hadda la ku warmahay intii qontoon iyo afar sambal oo la ka qaadi ama la baari ee la ka aragay calaamado cudurka ama caabuqa corona waa iska duubaga wasaaradda caafimaadka galmudugga iyo way boos sheegay intii sii kordhayaan xaaladu dadka la ka xaqiijay intii qaban caabuqan corona usoona sheegay intii la hadda tirada guud ee yadeerasa 15 qof saasoo kale way boos isku duubaga sheegay intii dad badan daadi oo eedan weyntana iyo maalmooyada dambeeyo ka dhamaadeen gobolka inkastoo lan xaqiijiyay koronanti dadkaas dhamaade iyo on dhamaadeen cudurka coronavirus deegaanada Soomaaliland iyo Suubinland ku deeriya haye way banaayeen shaaciday kiisas cusub oo ku saabsan cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka maamulka Soomaaliland iyo sheegan antii saadoogii la hadhaafay Soomaaliland la ka aragay kiisas kale oo ay cudurka safmareenka waraa ku bay gudiga Soomaaliland qaabilsan xakamayo ka cudurka COVID-19 iyo la ka sheegay antii la baari 75 qof balse cudurka lagu helay 28 qof aan soo iyo shar roogan 21 magaalo Hargeysa Boorama leh qof isaasoo kale hal qof u rooga magaalada Gabeelleey saasoo kale gudigu way bayo sheegana intii oo hal qof oo horle u saa deegaanadaas ama magaalada Hargeysanka ka dhamaade cudurka coronavirus gudahan caalamka dadka har qaba cudurka corona virus iyo ka dhawaati limilyan way banaa caalamka dhan la ku diiwaan geliyay tiradeerasa limilyan 282,507 qof way ba tiradaas qayb ku mid ah oo 874,283 warmahayntii oo dhamaadeen cudurka corona virus meelay oo ku fayl ahaadeen dad dheerow 2,800,000 dowladda Djibouti ee ciidamo far badan waa ero ciidamo far badan oo roogan gobolka Hiiraan way bayagee ka deeq raashin ee deer siday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo lan ka tara galay dadka uu saamay fatahada wabiga Shabeelle deeqdan oo deerasa 900 iyo dowladda Djibouti way bayee han wakiilatay saraakiil ku tirsan ciidamada heel walaal ee fadhiisheeda Djibouti ee ku dareer Djibouti way banagee ka laga wareejay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare way badeeqdan saqaasalan ka tir galay ciidamada meelas waa ero dadka sidoo weyn aan saamay fatahaado wabiga Shabeelle wayba ero wayba fiiriyaan dhinaga iyo Mareykanka biliiskii banaanbaxyaalka iyo askardiyan magaalooyinka yaala dalka Mareykanka xilay sii hoogaysiday inta banaanbaxyada hanas oo ku dhirafay waa ku dhalatay dharaf sheenanka dadka Mareykanka ku reed dilkii qofkii madawga haylan ku jeesade magaalada Minneapolis way ba fooda iska nisgalay ama istaray banaanbaxyaalka Ibliiska magaalooyinka New York, Chicago, isaas oo kala goobo kala oo ku tirsan Mareykanka Ibliiska ka sugan goobo us ku dareera ama Ibliiska iyo way ba iska wareejiyeen manka adeekyala magaalada Washington way bana iyo weedena sunta dadka ilanta ku sheenasa banaanbaxyaalka saas oo kale ibayo gemaayna shiidada ku dhawaad 40 magaalo iyo bandowla Karoogi balse banaanbaxyaal badan iyo bandowga isku hinda taritaas oo sheendintii biliiskan iyo na iska ka dhiyan magaalada Minneapolis oo ee goobti iyo biliiska ka dilan qofka madawga haye iyo way baali hiray daraawal baabuur kan xamuulka qaadaw oo baabuurka subin usan wadiya ciidamada oo taradiyo deerasa 500 waa ero 500 ye landad gurey magaaliska gacanga ansiyanga maxay ee ku dhalatay banaanbaxyadan haray Mareykanka iyo way ba la ku warmahayeen tii ama lin hiray 4 qof oo biliis ahaana soo la kaaday intii oo ku dambeeyeen dilka dhanaga kalena madaxweynaha Mareykanka Trump iyo way ba la ku warmahayntii uu salan la roori gudda hoostisa warbaahinta Mareykanka ee sheegdintii madaxweyne Donald Trump la roori jimaade qol ee dulku hoostisa kiyaalo oo ku mid ah mankacada suusa on ku gabada ama walaan ku deerna banaanbaxyada xaalista badan ee ku isboonaadi deegaanada ama magaalooyinka weyn ee Mareykanka wararka iyo way booyo sheegana inta Trump uu sa goobtaas gabadahan uu sa an ka jaro doona muddo halsa ah madaxweynaga iyo door qoraal uu sa dhigi bartiis Twitter ka uu soo eedeen in jeedi dadka ee siyaasado ama dadka iyo iska hayaan siyaasado Mareykanka way boo sa kooxo garabka bidi ka eedaya intii hore ay hayeen rabshado ku dareere dalshay Mareykanka biliiska ka sugan goobo uu sa ku wareegsan manka aad ee kiyaala magaalada Washington iyo sunta dadka ilanta ku sheenasan isticmaalahayeen banaanbaxyaalka aan soo yoona tuurahayeen shiida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hore aan amaani ilaalidiis qaabka iyo on la macaamilahayeen dadkii jamaadii ku horkooy mudaharaadida ama iyo mudaharaadaha ka qaadan manka aad ee lanku ka aramay Mareykanka aan ka dambeyntiin dhugun sidiyala sarkaal sara oo aan dhaladay dalka Imaaraadka Carabta iyo geeka sheegay intii talaabo kasta oo hal dhinac ah oo Israa'iil yeenka danaysa qayb kumid ee daanta galbeed yareed aan dhiyo weenka nagada doonta hanaanka nabada bariga dhexe Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sheegantii golashay wasiirada iyo 1 Luulyo waa 1 July bilaaw doonan wada xaajoodi ku saabsan qorsho Israa'iil iyo madax banaanadii aan ka sheen dadasa dhul kumid ee kan Falastiinga Netanyahu iyo sheegantii qorsho nabada bariga dhexe ee u soo bilijanaya hajeedii madwina Trump u soo balan qaaday aqoonsashada deegaanada Yahuudda ee daanta galbeed intii ay tahay dhul Israa'iil Falastiiniyiinta iyo suubiyin aan diidan qorsho nabada Trump sababo waa sabab la xiriir weyba u saa anta badan Israa'iil aan sharciyeeyahay dhulka ee ka qasbanta intii ay ka doodahayta taas oo ee wal Israa'iil iyo weydiya waa weydiyasi tumney sana gudaan dugun sidiyaal warkiisin kula dareertay idaacada warsan ee magaalada Baydhabo surunka ninkeega warka Maryam waa Maryam Cali farsamaya sano shugreen sidii dareer siyaasi anti warkan kala mid reedan go kulmaana dugun sidiyaal saasi amaanala.